Yowe tie for Ojim Renidru, Nanyami and CSC Bishop Movie Supokwajimai, the Assems from Ko Ebreini. For Bika Chen and say, Assem na to me one more neighbor, Yanko Fanya Yasen.
Oh, Yame,
to me, I dean, I
am. Yami to me, I dean, I am. Yadana so nesu. I any pay. You want an assay. Maybe I want to be I any pay, and I want to 18. Nenso aye woda onja de da wakoma so no e so boye o so de ensesaye eba eni monyam no e wo se ye kesi kata weni na emumpai e shani awoya o se asida o sa yeji enenso ye da foforo se de wunja ye no eni se nenso unja ye. If I told me a bad man, Musudumu. When for be ours to sue, if I nay and shrunk, you see, you cry, oh, yes, to demo. My young hoodie out to me, and never boy you. They ain't in my young. They all say, Yammy and Sanka. Be a bonf, I shed the end of a quack. And our sister, over boy. Now I ain't a dumb son, so won't see any wah. And I was sick. It would to me, Nishahama. Maybe you'll be a wobia, or to me no encano, Jesu Christo demo. Amen. Eden Yamiasi. Oh, ene. Say, I any pena inna. Maybe I a woo. Say, I did, I share some woo. Say, TV, baby, TV. Say, chain your beco YouTube. Say, radio, so. Say, in a sheer moo. In Mr. Onjay. Obey and send you away a brabble. Be young, my dear, my. You don't see. Oh, Jesus Christ to demon. If you ever shake, be a cry. Ain't I any say? Ain't you any say? You're caught, Brunium. A fashion beer. And who he ain't in the idea at all. Safi beer, your bear day. A best shin young coupon, any monium. I said, ye bea, ye be who's our fashion, and I at tears, ain't he? Ye be should be wicked too, ebby. We should be wicked too, ebby. And yet, ye be no more, ye change in the air can want him. Yet, ye yan in the ashe. And I time in ye, and then ye time we are, and then ye dean say, Debbie, say time was so time. Or who says, I am a cabo, my Christopher, and cabo, my bed, ye don't be brie, and ye odd ye change. Where the faha? No, where the faha? No, where the faha? Mummy and Jai Sadian. Not the bed many pavian such ran in Kita and Moon. And yet no more beer, a year chingy. And a dear, and whom he cry. And he said, a year say yo, saying yes, yo, the air can say, a year dead beer, a year die, a year niji, and tina time beer, ye celebrating. Afibia, ye kai. And fifteen tin pow, now so by Pim Sabri, yet that's why a kai. His son said, dear, a sea woman, a year fe, a year February. Patch your kind. Luke chapter 2, verse 8. A couple of 12, mommy.
Now, in your chef, four people are sad assassin or so. That you rain will gain war in where you call an angel. Now, irradiable for Beijing, I want change. Now, irradiate anyone, yam. Chow, who she eye. Now, a hook can see a cow. Na oba fono se won se monsuo na hwe me de asempa a eye enije pi na ebe ye aman nyina de mewe prem
bacho bi pesa wo san si ba bia wo wie se si a no suma me nwan hwe fono ho na oba fono ba ya ehu to mo se o kan bibi no me pesa wo kan ho no bi ma me ti
verse 10 na oba fono se won se monsuo na hwe me de asempa a eye enije pi na ebe ye aman nyina de mere brem
o si o de asempa ebe ye ni JP na be ye aman nyina e de a ere brem asempa be to asuma me
se ene wa wo ajenkwa a oni Kristo erade no amam wo David Kum na ye ni mo insent trainee
me o de train sanchere ne ne mame o ka asempa no e ho asem se wa wo ajenkwa no wa wo ajenkwa inti na chese e ya dia esumbo ana emu yedru o se e beye nija mani panyina ani wiase nyina so hu ente ya sem papa bi ene siye ana ye ni age hu ene ye da so akai kai edi bedu sabri enti ba bia wo a wutie me bia no e pese wo kai se enti wunim sa de we o kai se e ye nije asem o kai se e ya de papa bi a e be bo anipa na bo anipa nyina o kai genti me bi sa sa question no e bi nim wi afi de onuma ani se bronya enti sa bronya no wa hu se ni papa de atade bi aba aya asem wa hu se ni maame akodi jo bi abegu ho aya asem wa hu se be ma na frɛ no akos ife se uye sese aya asem be ma no so ba no aka na nim asusu se de be ya na yirim bi sa no bronya asem ana asem kran bi antim ka se da da bi ono ba no aka na nim asusu enti ade ade foforo bi aba fie ade anke ye anigye no ade ade foforo bi aba fie asa ye wure fi ade kro no mesrawo mansesan bi mra anya ade foforo ho asem na ye ka se ye ade papa ewade ade adom ye wo kai John 3:16 na o se se de onyankopon do wiase ni so de ne ba wo no kro ne mai no bi ogini di no anyira na wanya dankwa mita di di rof bi sam se obro nya de amse John 3:16 mita di ye rof pa so nyankopon di ka do ye anase odo adasa ene oye bibi e de chire ye ene ye nyina so ye nim e wo bible mu se ye papa no ye tire anamboa enti wo de ma bro nya ne nya de foforo emfa manson emafi nemom woni gie na wonsa kansa dachi bi ubenya baabi papa akono hwan no ho na fa suan papa na ma asomdwe mra wonso fie anameboa osuma amenso saha hwe samre we ude kobisa kwabusu ebi mi kofe obi ne ne yire ne ne ma manson ada ho na no adin ano adin esanse wan hunuom bia ewo so ohu buru nya bre na wuti bro nyane sen ana wuti yesu owoda ne sen na woda ne be ya de papa bi wo abrabom ana wo so wo ma satan kwan ama de papa na ye wodi ano watu ahye ne nsam se wonje ana woni mi se de wo ye no de ma no sai nkwaje na be bua wo dachi ade di akire be bua wo no woni mi se wo de hye wo gya fo nsa yen kai ni nwuma fo no ye ye ne de bia so ano wan hye ade pa akura ni ye ana okoye de anye na ye pam no ni dibia free ni nsa edin kese na danu so ade chee nsoroma afri ni nsa no no ni nsa afri ni nsa ntino ogusu a bepem ne se oma obi nsusu ende no hu ye nyi ye ni free sa ne ma hunu nso entutu anamu na ode ba no ye nyi free so na ye nchi ye hu free ni nyoma bi obekire se ye nyi mu na ye nhwe de awurade eye amaye no na ye ndi ye no achi esansa wa ye bibi ato ho amaye se ne doba no wo maya wo no na ono de aboa moja wa ampe efso ohwe ya se se nipa kobo afodie wi a oba a achire no bone ne dɔso na so sa papa wei ebe wi ye no so so pe heaven na obenya je se wo mpe obu ha obe discipline no keke na ye ne di nti oni de de bia de open obe ayi de open obe mpa ye mpo omo obetam obeto miloni ade de akoma obi unim nipa kro e wo se ye hu de yankopon ayaman na ye me ye nije e wo no kwan so o kai se nan ka mre bi ban ya na nipa ni yankopon temate nan ka yonko fe bi ani ho nan so o hwe se obetumi aye den aka ya ho abom no suma ne doba enti sa abronya na da ho no enye bibia se nkwaje asem bi abeda ho ama dasa abeda ho ama nipa nyina enti de o se nipa dwe no ho ade chea ne ade san ne se enti de papa yi be yeye san na me fa no ana se de nyankopon di kan chire yen ade ne doba ba ye na ono so bebre ye no na akyerɛ sɛ ɔ sɛ yɛ nsɔ yɛ fa so ne nya baabi pa kɔ no ɛdan na yɛ yɛ afa ho ɔma yɛ nsɔ yɛ kristo so mu ye minister bompa yɛ pa sɛ so obi nim no ɔbɛtrae wa wa fa wrong place bompa yɛ bompa yɛ guo yɛ so sa na hwie gu wɔ nim hɔnom deɛ ɔsɛ ɔpɛ no ɔmɛtrae wɔdwuma na ɛde ampa nti mfa ne ɔma ndi agorɔ Mammy come from Obi Botri Nippon Baya or Tinny Tinmuno. Not her by re, meaning say ye movie be any more the crop. By re be Nahoma and Cassanka say. No goody trim. Nippon inside ye say, Edia Bessine. Then, sir, I ye say, Edia Bessine. And to my mom, which chance, what? Nippa Crono saw Pa Omra. Gina ho, and ye saw the one on the echo. Gina. A man of chance, a movie action. On Sunday, Monday, also Mudu, Uha, Omuya, then a dog, you will say, wait, there's my own, what? Untimink, and my own coin. The beer, so woofy, so wahy, no dijano. A chow, not the buffon, what did for? A jinaho, or drew what? No, I say, no, a pigeon, and why is a pear? Not a pine, a pump him. Aha. Buffon back, winning, no, we ain't cassette. Woman can't hear a bad boy, yet a bad nancy, yet a bad boy, a brat, no one can say. I attack a chance, and who hear no store ho. On won't call for say ya. Your best solidity will be a sabophone woman. Make me pen over baby, I mean, and be ya. No one can say, it is so, Nina. Now, so only the enemy brain. Who are Bible cassia, and Jaja, no more being shame, call phobia, or no do baby, or musro, or momusro. Nti yiro ho faje twa ho enti dia yesu anne na wo ya betom ni se on se ni wo na wo e wo no no e ho hia enti na mde ni dia betom ni enti ya ye wo bibia enye ni pe nyina na wo because here can John 3:16 o se dia ogenidi obi ya obegenidi obenya dan kwa obenya dan kwa enti se obi genidi a obenya dan kwa So be see on yin ya. On ya one almost so be who are bread ye. Now so wonder why any from the ye. No say I done so drew one or baby mona, or so be but sire in a day. How much is so ya? As a prayer for titin to so good in him. Near dear about pine a pump him. Ye be kuno near dear about pine a pump him. Near the about one that you see a net too numb. Yes, I be a mo. I am no ye. Where ya ya cry? No, she's any a muya dra. O si agya anya me pen ope anke betumi dia anka makuru wei ensa me ho anso wa mia na ni na do so mia wani a na so obi tia wo na so na okwa wo so be yesia na okutia kim kim iro wa unya mu obi a o o sum nyame ama wo kra o sum ama wa wo ho eti sum nyame se dia wo se wo sum no kai sa adie wo ye da ho a afibia ye ye ho adwuma kai Na ma emu nhyira no enya wodia. Entina se eka sa midi mabusu mu die. Abuso nsum ne wom. Enti mimi ntumi nsum nyame. Wo ya ye mistake. Abuso nsum no mu ana Abraham free. Ebe ye Yakobon dia. No hye ne bokese. Se obi mpo ye mistake dume na. Obe dume no. Obi pe no hyira Abraham a ono so Awurade be hyira no. Ani ti anka sa wugina baabi a wontumi mben urade. O se eye nipa nyina ani wiase nyina. Abusua nyina. Afie bia. Obi aka ho bi. Enti memfa nneoma bi agro. Fane ni briso. Na jitum sa wo. Wo ka ho. Wo ka ho wonti na yesuma abrante no. Yesuma no ba ewiase. Sa omra eni kan chie chie yen na nu achi no odini moja nso abeto yen abode enti sa da na ye dinu a ye di aya de foforo no e wo se ye ti ase e wo se ye ti ase momma ye mfa no e kwan foforo so se buronya o buronya o buronya o buronya ti de di enu ani se buronya e wo se hu se e wo se hu se ye wo se hu se e na aka ho e na esamri awalufu bi ntoko e do mu ntem no obi say ono edru bronya bra anase occasion bia one dia one ne number yaka ene dia efuni bia onya ware asimo me ne mpana no oso oni ni pan beyaka sebe ya omoka onye bibia ana odi sa aware nso no odasoa odasoa na woni nse bible se enhira wo ma mucha oje she anu ti na ya na metai kan me se so your bambo na won so wukunu na nse tini we edia bie won sem ya nkwala na doye en se wo fie akura ne aba aden ya pa me fees chen wo papa ni ho wo na wo se wo kunu kwa fa enhira no sanati o sanati anti na bronya bre wo se woni ji na wo ji die nyankopon ayatum no wo de ntokwa atifie wo de manso ntifie sanse oba wo ena ye den anti wo ye oba no wo de wo ma akura ni sika sa fa kokotua de ya pam se bagina eye boni she na wo yi wani na wo yi wani ade wo so wo ye wo nye wo de sa ha na wo sa akura ni life ebi abe me bi wo on share dawo she bu onye obeye papa na e ti de wa share da no ana de ne de emfa kwan no bu a onye obeye na e di no obi wo so a wa share da pa e wo ho samri oni girl bi a she ba bi omu kwa akoshia akoji wo muni e wo hotel ba bi ana na yire ne ne magufie oba ni ye mistake kasa wo kwan ya e be ma no wo mu wanti bronya nase wanti ase wafa nase foforo kura ena nkwala na omu maame sofa ofi oh show obitumi di nipa boni sempa nye so nisko enso na owoska enso no de kwa bontene ena mfofo ene ne girls enye gelo girls na ne bata de eto ya tale ti akura ni ntimi nsua de osku because school for omunyo omuhu se omu chiriwa omumbu omu jojo omu yoro for nti akra no owo school ma ni yem sisin bibi se nti na wo bua osika no na wo di akoshia na akoye nsamfu bi o ya no obafie o hwehwe se why na da cho mehwe why na da cho mehwe mu emano mu nsori nyira mom giant to mu kun mu aso moso mom mu ankora ni bi na ka se akora no o santi woni bibia em bi na me ka chira me dofu bi mi se hey o ka sa ankora no ho ahwese na o ka sa mom omu nye se de bia omu be nyini omu nye se de bia am pa sa ni pa ko no hu sa sa mom me ka no na ya am pa omu ne nam ho no woni brise pe utu asem bia na de ama no ono ana dachi obenyini na wonso akon wote se de na oba ho no na wa kai wo me baba akwa se ai ma ya base pa se time aso same way aye ewia time ah time aso o se na me matia tiam sa ego home so but me ma kuma mu fitan na me pese de bia me ye den ntimi bua me ma but me pese me kai wo se de awo ya akora no oye nipa ohwe ebedu dabi no obekai o obekai o obi oha nipa mienu na aka mamate se omuye ye omunhwe mma me na mse wasi wonhira etirase uye ya won kai o mame osi wonhira etirase o sira nyankopo ozo bechira ofiti ase e bo mame ho po ese wuye ya omua o mame na wunim time a wudi bedu sa time na afiti ofiti ase e bo no hopo no wunim sa time wo anaju wunti on da not ho akrabo ani ti anye ye ne ma mete ho wa bre enti ni nufu tumi tal ne hwene mane wu otumi dan ne hu se tu ho amane dan ne ba no so mane wu wo ma me atimi ebi wo be sore nante ani ade ahyo sa amo aba bedu sa time na wo hwehwe bibi na wan hu no osu uye ya umwa umame enti unu mse wusi unshira kwa wusi unshira kwa because nyankopon ni mse maame no waye bi waye bi dia pese onu na unhu ye ɛno ma wo kwan sɛ ɔbɛdwene saa adwene mu akora tumi yi aneammɔ ho saa de ne papa rof because nneɛma bi wɔ hɔ a ɔhu yɛ sɛ ne papa ɛyɛ sɛ panyin na obi nya bi da nti wo so woba nso woba abɛduru time bi a afo bɛka sɛ ei nti sɛ me papa ne ɔnhyɛ da sɛ me maame ne ɔnhyɛ da wokɔ mamɔ no akɔgye sika no a sika wɔ no ɔka sɛ sika no waw se a ne nyɛ sika na ɔwɔ hɔ no afei wonyini a ne ɔwo sɛ a sɛ nyɛ sika bia na ɛdi afei na ne wɔ mu sɛ sɛ asɛm a ne nnipa ne ka no na ɛwom moma yɛhwɛ nneɔma yi moma yɛnka no bronya 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 ne ɛmfa ade foforɔ mɛhyɛ anan ɛyɛ biribi kɛseɛ bi awurade yɛ maa nnipa ɔdi kan dɔ yɛn ɛne ɔdwene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛne na yɔnkofa no ɛbɛtumi ayɛ yie nti ɔdwene ho sɛ mɛma meba yi akɔprɛ sɛ bible so sɛ ɛsiane sɛ ɔbɛbrɛ ne ho ase no fa akoa te bi ade too no ho so nti yɛama no so na yɛama ne din aburo din pii aha so nti adeɛ a ɛso bi ɛna asi mmerɛ bi a ɛtwem nti moma yɛ ndane saa deɛ no pakyɛ yɛate m aseɛ kakra moma yɛ ndane saa de papa no a ɛda hɔ ma nnipa a afe biara yɛhwɛ sɛ yɛbɛdi firi sɛ nyankopɔn ayɛ yɛadom agye sɛ wompɛ wopɛ nko a deɛ a anidasoɔ aba ama wo nso wabɛnya baabi agyina ɛda adi akyire no wo nso wobɛnya baabi papa akɔ agye sɛ woka sɛ wompɛ nti kyerɛ sɛ wei ne yɛnigyeɛ ne yɛnidasoɔ a afe bia na yɛyɛ afe bia na yɛyɛ ɛsiane sɛ awurade wayɛ bi wayɛ bi ama yɛ n'ani kwan sɛ yɛwerɛ fi na yɛdane no yɛbutu no sɛ yɛfa ne sɛ ade foforɔ biribi foforɔ bi dabi ne kwan sɛ yɛn saa menim sɛ yɛate aseɛ biribi kakra wɔ yɛ yesu yɛate aseɛ o yɛate aseɛ hu sɛ bronya no ɛwɔ hɔ na dɛn nti na ɛwɔ hɔ asekyerɛ paa ne sɛn ɛkyerɛ sɛ ntɔkwa mmara fie anaasɛ ma ntɔkwa ma fie ɛkyerɛ sɛ asomdwoe mmara fie anaasɛ ma asomdwoe mmara fie mekae sɛ mefite aseɛ woyɛ no sɛ medi kan totɔtotɔ bronya adeɛ a ɛbɛka me ma no hɔ nti bronya ɛba a no ma yɛ ready wɔanhu a na de asɛm ba nti mema me ba bronya ataadeɛ but time bia mepɛ sɛ metɔ adeɛ ma no metɔ ma no ɔma nyini koraa no obi abayɛ fie abɛka sɛ mode ɛda bia modi bronya mentwɛn na nkɔdu saa time na ɛbi a menkita saa deɛ no a akɔha nnipa no mewɔ a mede bɛma no nti nnipa sɛ mode ɛda bia modi bronya nti moma yɛnhyɛ no so nkwalaa yɛnya ntoboasɛm ma yɛawofoɔ ma yɛnyɛ biribi a ɛmfra bi a nkyerɛ yɛawofoɔ ɛma yɛnya ntoboasɛm ma yɛwura no mmɛma yɛnya ntoboasɛm ma yɛyere no nyame asɛm sɛ ɔyɛwɔ sɛ soboafoɔ ɔde adwene bi ba me wura saa time yɛyɛ dan a wode mantia no sɛ bi ne waka kyerɛ no wɔkɔ sɛ mese mefɛo sɛ yɛbɛyɛ saa o nanso ase yɛnya time kakra mepɛ anaasɛ monya time kakra ma me a mepɛ moma yɛ ndane no ne mfa nyɛ sɛ ɛduru sei a ɛwɔ sɛ yɛhu sei ɛduru sei a ɛwɔ sɛ yɛhu sei moma yɛnyɛ no sɛ yɛanigye adeɛ bi a yɛnsa aka ɛno nti no yɛngyegya no ase anaa yɛntoto no ase yɛbɛsɔ mu yie ahu sɛ ei afe sei mu ɛna ade papa si mu a adasa nyinaa time biara afe sei mu ana ade papa si mu a adasa nti ɛnyɛ sɛ yɛbɛdane no ayɛ no ade foforɔ ɛde ahwere yɛ nhyira ade kɛseɛ bi a yɛwɔ ɛfiri sɛ bible sɛ owifoɔ ma gye sɛ ɔbɛwia na wɔkum na wasɛe na ɔnde ɔbaeɛ na yɛnya nkwa na yɛnya no mmoroso nti ɔnim anigye yɛwɔ abusua no mu ɔnim ahosɛ pa a abusua no mu kita ɛna ɔsɛ moda montwɛn me bronya berɛ ba montwɛn me mede confusion kɛseɛ ɛne bɛto mo ntɛm moma yɛ ma no kwan ma ne mfa confusion ɛma yɛ bosuam ma yeni ukuru ni ye mantem. Ma yeni ejuri eni ye mantem. Ya unkosum injina na yeni ji o Christmas im. Enye eduane nebe mu ani age. Enye atade anase outing bia oni ebibisa na efu eni kan. Edebu ha papa betumi aka akire mame bo ankola na no ye kwa ha. Enye bro nya bre pati mu kwa akwajima ni. Bro nya bre so se mu obi a wo obi a. Obetumi ebibisa nya sa ukoto drink bi anase ebibisa su bi abafie na musuma be enjoy. But enye se eye force wo hu sa e di asama ba. Enye anye yani agi no agi ade papa ensa aka e wo samre mu ani agi no ade papa ensa aka e wo mre bi etise mu na emum anye bibi fufuru bi aho na se wo anhu sa ade kro na e de asam fufuru apa kati weni na emum pa ani erade enkasa if we met in TV, what come with Christmas? Who will fear? Ah, Obi wa grandpa wa di shim. Ne buwa fu akotina Obi danyechi. Obi chumkra o ni ma jininti oditiwa. Obi bibi yera kra ebetuna ebebuno. Na answa denti ane buwa fu. Mwanzi yadi akukobi ya bafie. Mwanzi akodi jebi ya ba. Obi wa grandpa oya ababa wa jimia tisa mole. Osi me mwanzi ame mama ni ma bibi ati mi kodi buwa ebiachi. No, ni pa no opo wasem. Ko di na chi e. Oni ma no amu odura no. Na we di kan e wa asam adu.
Merci.
Eni urade nkasa. Eni urade nkasa.
Oh yes.
Si se kan e bo ni che no e de kwa fo ni ti ni so de e bo ni be che ye. Na wa ti e ho afu di antu. Nyoma bi e nam Christmas so wa ye di afu ma urade eni ni nkasa. Mame, Oba, Yentina was
so. Oh, yes.
You want the papa to say exactly.
Yes.
And Koso and then I could
want to
say. I feel the cacti, the mature Radimedawasi.
Radimedawasi.
What's the mouth they are doing?
What's the mouth they
are doing? Pay my coming bonnet.
Pay my coming bonnet.
It's on Saturday. It's on Saturday.
So
much time, Akuma.
So much time.
Naman antisadi aope. I did. So you are coming. And you be in a dark way. And a nipa will feel. And I am sure that you cry. And you are the air bonnet.
Boy,
I ain't to be nanti.
Yes.
Now, Danny, do. Ha! Young catch.
Yes.
That was to be brave. Michelle, and you, yum. Dinkuni Maya.
Yes.
Dinkuni Maya. Dinkuni Maya. Oh, yes. Amen.
Amen.
Minha mija o ti ma fua a odi mami a o na oka a ma mami e minha mija o ti ma fua a odi mami e na oka a ma mami odi mami o Odi mame, eh oka mame, ami name ye. Odi mafuo, eh odi mame ya, eh na oka. Ah odi mame o, oka ame. Odi mame ya, eh oka mame, ami name ye. Oh, bonipa. Why, yeah, do my nippon to me. Why, cheat your home? I didn't do barber. So much,
oh, yes.
Now, if you don't find the mojas, I'm a toy. I'm a toy. And they need Brabon Pine.
Oh, yes.
A yenty, no, who is good. And then I bear son now, am I a yet dinner fibia? Yet the Nibri Bumper is around my young feet, a brunano, or my young feet, or my young Kaida Bia, at the property. Why are you to one my aunt? Nay, to me, I saw the new. Bon Samna Bumper, and it can be beached already. Unkai Kayo, Unkai Kayo, Unkai Kayo, yet you are running our home.
Yet, the benefit of his death, the benefit of his breath, the benefit of his breath, that the Spirit of God will bring to remembrance of God. That this be the remembrance of Christ for the good things.
Sabro be cry or dry. It could be fear. I could treasure. And I'll call Gunsa. Son and I, we're. Jenna Shaman, my wishes. Well, bra, your papa, and a chilly home. No, no, say and so. And son, send you pan in my uncle Fancy. And I've been a baby for front and more bet me a frabber. And now would the Nibre Bompire? As I rather say, Amountia Sepa, Amountia Sepa, Monte Brunner say, Oh, the Antia Brunner, and yet a Brunner Swan, now at my dear Yakomobi, Obin to me, Bow,
yes, Lord,
Bompire and Cajera,
shut up,
Amounti Brunner,
yes, Lord,
Amounti Brunner,
yes, Lord,
Amounti Brunner,
yes, Lord, Rap and the Valabe, Rap and the Valabalaba, Rap and the Valabalaba. And I will understand, oh God, I will understand, oh God, the essence of celebrating your birth, the essence of celebrating your birth, that it will become, oh God, of benefit to us, Lord, of benefit to us, Lord. To understand, Lord, that it will come, O God, it will come, O God, that we will understand the birth of Christ, the birth of your Son, that we will enjoy, that we will celebrate, that we will enjoy, that we will celebrate the birth of your Son, and the true essence
of the birth. O muchi chi 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 ni pa so mba wi o mu bronya bre. O nti bronya se. O bi nti bronya se, o se bronya bro be hwie mo ja gu. Na ni sika aye den atu. O nti bronya se. E o se wo nti bronya se. Se o ti bronya se a, o mu bo odi a asambete wo. Se o mu bo odi, se bronya yi, o mu do be hwie o mu se. Mu do mo ja be bibia asambete wo. Wo nti ase ya de o person do ya no, o beti do aye. And it's a bombire, sir, and it's all mounted, I say. Oh, brother. Now, for one shining, sir. Oh, for one friendly to me. Don't you come? I'm a home. Now, you're a weapon, wash up. I saw one to bombire, sir, and it's a
spirit of understanding.
Sir, and it's a
understand the ability to understand the essence of your prayer to God, the essence of your prayer to God, that I will live according to that purpose, the purpose of your prayer to God, the effect of your prayer to God, I will live accordingly. My life, of God, shall be lived accordingly. In the name of Jesus, in the name of Jesus, help me to understand the essence of your birth. Help us to understand the spirit of understanding will be our portion. Understanding your birth, understanding the true essence of your birth, that we shall come to the full knowledge. Oh yes, God, we will come to the full knowledge of the essence of your birth, that it shall be meaningful to us. That it shall be meaningful to us. It shall bring us light. It shall bring us light. Let the understanding of your word bring light unto us. Bring light unto us. Bring light unto us. And redeem us, O God, from every darkness. Let the understanding of your word be light unto us. Be light unto our path. Be light unto our path. The understanding of your birth, oh God, the understanding of your birth, oh God, let it take away every darkness from our life, oh God. Let it take away every darkness, let it lighten our path in the name of Jesus.
So, what's the growing and see? And what give it to my audience? Now, what you know?
That we will have understanding, a deeper understanding of your birth, of God, that salvation will be ours, that salvation, the salvation will belong, oh God, to our family. That salvation, oh God, will belong to us. With understanding of your birth, with understanding of your birth, we shall be saved. Our family shall be saved. Anything that concerns us shall be saved, oh God. With a true understanding of your birth, we shall be saved. Oh yes, we shall be protected, that our salvation shall be guarded. Our salvation shall be guarded with the understanding. Come on, lift your voice and lift up prayer, that with an understanding of the birth of Christ, our family shall be saved. We shall be saved. We shall come to the saving knowledge of Christ. We shall come to the saving knowledge. We shall come to
Obia oti enkwaje asibi. Oti Yesu awona sibi e wonya ne enkwaje.
Jesus.
Omom chichi enipa no. Omom chi eniba. Omom de no call ba bia. Ye ji san kola no etu aka no. De obaji no pie no se. Hana de sakura we ba. Kan. Mo fa no ko adantia. Ne ma me kita enkwaje.
Jesus.
Ti ne mpa ye ti. Opeja,
Jesus, salvation.
Omuse, Floko den na wechire no. Omuse peja, enye ye. E chese bibi wo ho.
Jesus.
Ye wo Nyankopon
bi. Nyankopon.
Na nipa na eni.
Jesus.
Ene nipa di nyoma foforo bi achi. Bo mpo ye ka chere ade se. Onye wadom.
Wadom.
Oma wo nkwaje ye.
Yes.
NCP.
Oh yes.
Ni tumi no.
Oh yes.
En ka ho. Bebi a wonam bia.
En
santiane.
Yes.
NCC.
Yes.
Oh bebi a wonam bia.
Yes.
Bo mpo ye, bo mpo ye, bo mpo ye.
Yes, Lord. The Lord, you help us. You help us, oh God, with salvation, that we shall be saved, oh God. That we shall be saved, oh God. That we shall be saved, oh God. That the power of salvation we shall enjoy. The power, oh God, of salvation. Yes, Lord, yes, Lord. That our steps shall be ordered, oh God. That our steps shall be ordered, oh God. We shall have a God, your salvation. 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 We shall be saved. Our family shall be saved. Our husband shall be saved. Our wife shall be saved. Our children shall be saved. We shall see the salvation of the Lord this day. We shall see the salvation of the Lord this day. We shall see the salvation, the hand of the Lord that brings salvation. Salvation shall be our portion on this day. Salvation shall be our portion on this day. In the name of Jesus.
Lord.
Yeah, of course.
Oh, yes. Thank you, Jesus.
Yeah, bon pain.
Jesus.
Yeah, dear, you must have come again.
Yes.
We need Juma. Can be
oh, yes.
O Juma and ye. Can be shown ready. Be Pia and Koye. And you're ready in Casa.
Yes.
No, Pia, Esapida, not some of them. One name running your ready.
Yes, Jesus.
And you're ready in Casa.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
And then I want you to say,
Panda,
yes, Lord.
Yes.
Father, we pray. We pray, Lord. We pray, Lord. Open doors. Open doors of work. Job breakthroughs. Job breakthroughs. Father, that you open doors. Anyone, Lord, that has come to you because of job opening. We pray, the Lord, that you open the door. You open the door, Lord. You open the door, Lord. Anyone, Lord Jesus, that is experiencing up and down. Flat wishes in her work, Lord. We pray the Lord, there shall be stability. There shall be stability. There shall be stability. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Bless the work of our hands, Lord. Bless the work of our hands, Lord.
In the name of Jesus. Yeah, one pain. You may be a while. So we are now in here. Say. Baby, I would say to me, be a white new dear.
Yes,
oh, Brennan,
yes,
say area womb. Obikita to me, be a on the area move for a coin and there, Namita Echo. Oh, money chance. So, on any tifium, so on any word, you mum, baby, I will be out. No kutia, only more how will be. And I'll go on some vampire. I will say, Namita,
yes,
some
number. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any foul spirit in my area, territorial power that fight against us, that fight against us, as we clap and pray, let the fire of the Holy Ghost pursue them. Let the fire of the Holy Ghost pursue them in the name of Jesus. Let the fire in my area, come on, lift up prayer in your area. Let the fire of the Holy Ghost pursue, shatter, destroy any power, any principality that will rise against us, that will fight against our progress because of us, because of us. May they know no peace. May they know no peace. Let the fire of the Holy Ghost, may God arise and cause them to scatter. May God arise and cause them to scatter. Let the power of God descend in my area where I live. In the name of Jesus, any prince in my area, any spirit like the prince of Persia in my area, we wage war, we lift up prayer. Let the fire of the Holy Ghost fight them. Let the fire of the Holy Ghost pursue them, scatter them, destroy in the name of Jesus.
Baby.
Jesus.
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 Yes,
Jesus.
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 Nothing on
crying.
Ma. Yerinum. Young Kruno. Yenianum. Young
Kofu.
A woman. A woman. A woman. On
woman.
A woman. A baby.
Yes.
Yes.
In the name of Jesus, we pray against any accident, any plan of the enemy, plot of the enemy, any orchestration, accident that the enemy will plan against us, it will not work in the name of Jesus. Any plan of God for us to be involved in any accident, vehicular accident, or whatever accident it may be, we declare that we are exonerated in the name of Jesus. We are exempted, we and our household, we are exempted in the name of Jesus. Now we pray for the protection of the Lord over us, over our family members, those here in Ghana and those abroad. We declare that the Lord will be a covering over them in the name of Jesus. May the Lord be their keeper. May the Lord be their keeper. May the Lord keep them in the name of Jesus. May their feet be planted under the shield of the Lord. May the Lord create a standard around them. May the Lord hold their hands and cause us to cross the year 2024. We will move with our family to 2025 in the name of Jesus, under the protection and the covering of the Lord.
Jesus.
2025.
Oh, yes.
I
will
say a chat. Oh, so to a child. Send your hounity. Send your money anything. Yari and fear. Yes, Sudim.
Yes,
Sudim. Yes, Sudim. Yes, Sudim. Yes, Sudim. Yes, Sudim. Yes, Sudim. Yes, Sudim. Only a waffle. Number boy. Number G.
Yes. And you may be a nipa and etio, yes,
yes, yes,
yes,
yes, yes, yes,
yes,
yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, show to me.
Show to me.
Because say you want
yes, Lord.
Because say you want
yes, Lord.
I am with you to me.
I am
with you to me.
Yes,
Lord.
Yes,
Lord.
Yes, Lord.
Amen.
Amen.
Yo, it's here for. Dear Mary Maho Kayan, a dear betray. Yamin Shaw be brave, so yam re etien yamia sema efrin Bishop may be so poquachimine. A order a sapphire friend who able God Believers Assembly. A ewa unkari abukuma farmer who call by. So person only Bishop Kasa, who bets me and will WhatsApp call so. Ewa sound number iso 0243 983364. Now just send them so for a free day no to her, Nitin Yamiasin Kroa, or the Befana Kua so a brain. Yamin Shrow so tea.